Use obumuli nange kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala bambi kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala Esanyu lyabagalana uli omungalino uwe Obumuli bufuse obumuli nange kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala bambi kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala Akamuli kano kasime Sika kuwadelwa kubantegedwa Na ikavude kumutima kwange Nkula genti nkwagala Jagalo chitware inga nsonga nyo Kubo kwagala nasi changu Weba mekawe balimye ulwa lero Obumuli nebuotoka Beba butone langa babuze Chemva mbela nawe Amanyi cheba ito kwagala Msanyu siza bambi olwa lero Elakati nze matite chizute Ola vikonja kalira dala Simi nyo kakadi kompate Mugambo bulimunga bugunya Mula ganti choli chendi Kati nkwata Nywegera ulwa chirende Sanyu lya lero Kati nkwata Nywegera ulwa chirende Sanyu lya lero Esanyu lya bakalana Uli omunga lino uwe Obumuli bufuse obumuli Nange kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala Bambi kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala Esanyu lyabagalana Uli omunga lino uwe Obumuli bufuse obumuli Nange kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala Bambi kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala Mwagaliza mnange mirembe Era nsaba ne mukama tukwatireko Tujire inga twagalana zenawe Mubulungire mububi kati tutambule nga turumya Mbuda zechibuga batulabe nga twekwete Mwagaliza mnange mirembe era nsaba ne mukama tukwatireko Tujire inga twagalana zenawe Mubulungire mububi kati tutambule nga turumya Mbuda zechibuga batulabe nga twekwete Esanyu lyabagalana uli omunga lino uwe Obumuli bufuse obumuli nange kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala bambi kankutonera kamuli Valentine wange nkwagala Mulamu bwange suvi lyange Valentine wange nkwagala Sanyu lyange chama change Valentine wange nkwagala Mutima gwange love yange Valentine wange nkwagala Mtu wange suvi lyange Valentine wange nkwagala Mulamu bwange suvi lyange Valentine wange nkwagala Sanyu lyange chama change Valentine wange nkwagala Mutima gwange love yange Valentine wange nkwagala Mtu wange suvi lyange Valentine wange nkwagala Mulamu wange suvi lyange Valentine wange nkwagala Sanyu lyange chama change Valentine wange nkwagala Mutima gwange love yange Valentine wange nkwagala
www.mp3ugandanmusic.com